Yeah, yeah.
It's Flex Records, baby.
Gang, gang. Audio Abondo.
It's Jill on the beat.
Eleflex tumekam na mangeo dilema wanapenda tu mangeo wanasema ati bashi koreli this time tumekuja kuchafua kula njugu kula rungu kula njugu kula rungu kula njugu kula rungu kula njugu kula rungu kula njugu madam I say uko fiti kula rungu kula njugu kula rungu kula njugu kula rungu kula njugu kula rungu kula njugu kula rungu madam I say uko fiti ai mademo wananipenda kama sembe wana nyege mingi kaza mende mindo ulima bila jembe mini mnyama sina pembe mindo ulitio rende katoto ni katamu kama embe kapi ikifika keja twende mindo mbao bila tembe chorea megani mzembe kem bado mini chopa carbonate zinc ama kopa sijalewa leo niko soba shadate ni lazima na majane kakilewa kafikishwa makejane pewa pewa chuma ilale ndane twanga twanga hiyo vitu mindo hane hane tena mindo dale find me when you ni nani nani buda nyonga monkey nani umesota una hale time tumekuja kuchafua kula njugu kula rungu kula njugu kula rungu kula njugu kula rungu kula njugu kula rungu kula njugu madam I say uko fiti kula rungu kula njugu kula rungu kula njugu kula rungu kula njugu kula rungu kula njugu kula rungu madam I say uko fiti ai
Flexio yo.
Shida kwani kukamu ukinyesha Megan, she wanta kutesa Weka, tena ntakuweza Iyo nunu juju nitakesha Dada sitambue iso form Rada misijui ni mandom Sekji, kijana wangom
Koveto Barakuda margarita pedicure Zilo jingo unazifanya na ukusoma Zile dawa music ula kama pork I'm the dopest motherfucker so nafungania na beat Koveto maliki baneto Ama falata nifuata ka disciple Nina hype saina chapa nisha diva Tangazo tangazo mini mnega na jijua Kupati mai nadika kimea Zama boza bila wazi ende boom Ni majaba na chana na petiko Hola tena kakimea
Kula rungu kula njugu kula rungu Kula njugu kula rungu kula njugu Kula rungu kula njugu kula rungu madam I say uko fiti aye